malero
zene nyike joli nani nensonga zange
era lero
nina ebibuzo bingi ebinyiga mutima gwange
kechitegeza
kubyona mukama byokoze kisisima
naye kwe
kwe kulopera lino buyinzo busemba kwande nalimu ketonde bambuza joba mukama bamuwamba ne tutamanya joba yeye achafuge gulu nensi lwaki bye yalagira abamu babisa wansi abakola ebitufu be babonabona nga bakola ebikyambe bababonyabonya ne tubulwa oluusi anabagambako kuba ne bakabonabo oluusi babiberamu
ekyo kireetedde bangi okubusabusa n'okukkiriza kwabwe kukendedde balaba bakola bitufu bayisi babubi nga teba bakola ebikyambaterete
kimanyi buli kiriwo kati kyabeera bwokka omu byawandikibwa era tubisomako nga bwe walaga manyi mu mirembe giri saba naffe otukozese ogalage mukama
saba tujune
tuzibulama saba ntubalabe enjegere zaffe
zikutuke
tuwona okuba mikono
gy'abalabe baffe
mukama saba tujune tuduwa amanyi
tuwaguze
enjegere zaffe
zikutuke
totuleka kuba
mikono gy'abalabe baffe
mailo twatusuubiza nti bwe tukwesiga mukama tuli babagumu ng'olusozi lw'e sayuni totusuubiza nti oliteekawo emmeeza maaso g'abalabe baffe n'obalabisa bwe batukuba kutama erisooka mukama twasaawo neddala ne balisabula bwe twalondawo okukozesa eddembe ate bo bakozesa lyanyi era ne batutunya tubayisa bulungi batuyisa bubi ne betulaga ekisa batusasuza bukyayi
kye tuba tusabo tuyambe twerwaneko katonda waffe balyoke balabe kye bayita amaanyiko katonda waffe
twatugamba nti tubeere bamazima ge gali tukulaba eddembe era mukama ne tukikola kati yabogera mazima wano be batalina mirembe bangi batibwa dda
ne mukama saba tujune
tuzibulama saba ntubalabe enjegere zaffe
zikutuke
tuwona okuba mikono
gy'abalabe baffe
mukama saba tujune tuduwa amaanyi
tuwaguze
enjegere zaffe
zikutuke
totulekayo
gy'abalabe baffe
amalero zene nyike nyingi kandi nensonga zange era lero nina ebibuzo bingi ebinyiga mutima gwange yatoba nali mugeto ne bambuuza joba mukama bamuwamba ne tutamanya joba yeye achafuga eggulu n'ensi lwaki bye yalagira abamu babisa wansi kireetedde bangi okubusabusa era n'okukkiriza kwabwe kukendedde balaba bakola bitufu bayisibwa bubi nga teba bakola ebikyambaterete wagamba nti tubeere bamazima ge gali tukulaba eddembe ekyo mukama ne tukikola kati yabogera amazima wano be batalina mirembe.